Somera agasinga mu district ye Kayungo muwendo gw'abayizi abatandise gukyali mutono ddala okusinzira ku kibadde kisuubirwa. Akulira ebyenjigiriza mu district ye Kayunga Dr. Dan Bubale asinzidde ku mbeera eno n'alabula abasomesa nti waddenga tebannaba waddenga abaana tebannadda mu bungi nga bwe kisuubirwa buli omu asaanidde okulima olubimbi lwe.
Buli musomesa yenna waali nkusuubira ku ssomero okutandika kubanga abaana bagenda kujja kusababa basangewo mubaanirize era mubagaidinge mu nkola entuufu kusobola okukola bulungi okusingako bwe twakola omwaka ogwedde. Tusuubira nti okwekalakaasa kw'abasomesa kuli kwatukosa muko naye twebaza gavumenti byonna nti yabiteekateeka kati nga bwe twali nti tewaliwo bya tutandike bulungi tuwe abaana kyebateeka okukola nakyetaagisa n'okuwuliziganya buli muntu yenna abazadde n'abasomesa na buli mukulembeze yenna tuwale ebyenjigiriza nga kikulu era tuwe abaana n'ebyetaago.
Mu ngeri emu omuntu ono akubidde abazadde omulango ogutakungula okuzza abaana ku masomero mu budde okwewala okwekwasa abasomesa ng'abaana baabwe bagudde ebigezo.
Omulango gwange nkubira abazadde bonna mu Kayunga okuteekateeka abaana okuddayo ku masomero olusoma olusooka term 1 era tuteekateeka kulaba nti amasomero gatambula bulungi. Abazadde muwe abaana ebyetaago ebyetaagisa byonna ebitabo yunifoomu ebiwandiika oboolyawo n'ebirala byonna nga emmere kulisa abaana ku masomero. Ekirala abaana bwabeera mu masomero twetaaga abaana ab'empisa kubanga empisa kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu yenna. Awona wenkubira abakulu b'amasomero kulaba nti bonna olusoma luno olusooka day 1 okutekanja bonna gulewo amasomero kusinanga kalenda ya gavumenti bwegamba.
Mumbera ye mungo.